bala. Omukwano bala bala. Bala bala. Gana mapenzi gakunzi tam. Sikugambe ntanti nkwagala. Kuno mukwano munji wala yiguja kunzita. Osiba kumutima munda na kuingiza era nensala okulowoza kweweka. Abalala bali banesibako nze nabagoba nembagamba njagala gwe kikugambe ntya okakase ntino yegwegwe njagala naye balabala omukwano balabala balabala gana mapenzi gakunzita. Katiche kusaba nesiga, mweguba mupiro likuchitufu. Mweche kusaba nesiga, mwekaba kapapule no sibyeshu wa wini. Omutima gwange, kukabirira gwe, omwagalwa wobula mubwange. Muyaya nire linyario, omutima gwange, kuyaya no kusura kumpino kugo webukubira. Bala bala. Omukwano bala 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 gana mapenzi gakunzitam katimbulira ngende chitufu ngende nachi ngende nechiriwa mbulira mazima nganjagaro chingambe ntino njagala obungambe ntito nsobola ebyo byona mansobolo kubifosinga sobolo kubitamu. Nayo mutima gwange gukwagala, obulamu bwange mpulira bukwagala. Omutima gwange guyayana kubera kumpi no gukwagala. Bala bala, omukwano bala bala. Bala bala, gana mapenzi gakunzitamu.